Kaphuzi uthi ngoba uhlale ngibona kwama movie eshi music video kuphelena kusaqhubi kwaze kwamnandi sikhumbuleza izolo kwehla nonyembezi mase sikhuluma ngogogo elaphe ekhaya la ngiyakutshela mfana konke eqala la ungibona estradini uthi le imjojo ekanti awazi ibusiso zabo gogo basekhaya la usubuye bo emkhaya wa ekumnandi laphe ekhaya la
ishumile binyaka
Ngisayobona ma-antiza namabrazo Ngizokuhle bangitshele ney'khalazo Buzwa ngemali umuntu wami umshado Ngibekwa nezandla bathi ngishoda ngomthandazo Awuze nje ngiyancobolwa kumnandi sigqubusu Langa lashona uyazi kusho isigubu Yonke imndeni nale nhlobo ethanda uchuka kakhuzwe Abhodle manje obamba igqubu Really man it's been so long Since I felt the love so strong Yeah, kusekhaya la Yabona manje ngisekhaya la And even when life just feels so raw You go home and you play the song Ubatshele kusekhaya la Yabona manje ngisekhaya la Sha
Ngishumile binyaka Ngana yami kusekhaya la Kusekhaya la Ngishumile binyaka Ngana yami kusekhaya la Sick, I love.